Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika. Ndabasuhuza kandi bahikaje makuru yacu ya mu gitondo ku ijwi ry'Amerika muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Amakuru yacu turahera mu karere k'ibiyaga bigari, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda no guhera isaa 12 n'ikiganiro dusangira ijambo. Kuri wa gatandatu hizihijwe umunsi mpuzamahanga w'amahoro ku isi, umunsi umaze imyaka 16 wizihizwa mu Rwanda, bitangijwe na Marie Claudine Mukamabano.
Umunsi mpuzamahanga w'amahoro ku isi twebwe nka kukindiwe Wide Exist Foundation twawizihije kubera ko dukunda amahoro, dukunda gusakaza amahoro kandi tuza agaciro k'amahoro abanyarwanda. Jumwe ariko nkanje wacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda, nzi iyo na mahoro hari uburyo umuntu aba mu mibabaro. So twizije umunsi w'amahoro rero kubera ko muri gahunda zacu tugomba gusakaza amahoro ku isi, amahoro mu bantu duturanye, amahoro mu byo dukora, no kugira amahoro mu myumvire yacu kugira ngo twiteze imbere amahoro ku giti cy'umuntu. Uyu munsi rero mu biganiro twagize kuri Zoom byo kwimakaza umuco w'amahoro, twari dufite abantu twaganiraga cyangwa se abantu twashimiye kubera ibikorwa byiza by'indengakamere bakoze nk'abantu. Twabahaye award twise Peace Champion, abatsinzi b'amahoro cyangwa se abasakaza amahoro, harimo Sheri Makire, umucika ku cumu rya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Sheri Makire mu buhamya bwe yatanze yavuze ko yahungiye muri Saint Paul, akava muri Saint Paul, hari ibice bitandukanye yagiye ajyamo, ahantu yagiye ahungira. Noneho avuga ko muri genocide we Imana yayibajije icyo agomba gukora, noneho Imana ikamubwira ngo rekeraho kurira, humuriza abantu banjye. Misiyo yo guhumuriza abantu, yo kwigisha kubabarira, yo kubabarira we ku giti cye yayihawe muri mu gihe cya genocide iri kuba.
None se niba Imana yaramusabye guhumuriza magingo aya kuva muri 1994, ahumuriza ate ayo mahoro ayatanga ate aho atuye?
Sheri Makire atanga amahoro atuye, yigisha abacitse ku icumu kubabarira, afite na organization yitwa Esperance, aho yigisha imiryango kubana neza birinda amakimbirane cyangwa se kubafasha kwirinda amakimbirane kugira ngo abana babyaye babeho neza. So afite organization afashizamo iyo miryango.
Ariko se nkawe by'umwihariko Mukamabano, mbwira amahoro kuri wowe, urambwira uti jyewe ndi umucikacumu, ariko se amahoro kuri wowe uyiyumvamo ute, uyatanga ute, wumva uri umunyamahoro ku rugero rungana iki?
Njye ndi umunyamahoro ku rugero rurenze 100%. Nkunda amahoro, nkunda ibyishimo, nkunda urukundo, kubera ko mbihabwa na Yezu, tuvoma mutajya bikama. Uburyo nyatanga uretse kubabarira, narababariye abantu banyiciye, uburyo nyatanga mu buzima bwanjye bwa buri munsi, mbanza nkayisakazamo, noneho nkayafashisha abandi kutega amatwi abafite ibibazo kugira ngo mbagire inama. By'umwihariko muri kukindiho nashinze mfashijwe n'Umwuka Wera, tudufasha abana b'imfubyi, turira abana amashuri bagize ibibazo, dufasha abagore batawe n'abagabo babo, tubahumuriza kandi tubaha amafaranga yo kwihangira imirimo, ndetse n'imfubyi zifite ububasha bwo kwihangira imirimo nabo tubaha inguzanyo dukuye muri banki y'imfubyi. So nsakaza amahoro, mfasha abantu batandukanye mu bikorwa byo kwiteza imbere no guhumuriza abandi baba benda kwiyahura.
Abo bantu mukorana muri kukindiho mu Rwanda batuye mu turere dutandukanye, mu mirenge itandukanye, mu tugari dutandukanye, mu midugudu itandukanye, amahoro bo bayasakaza bate muri bagenzi babo?
Amahoro nabo bayasakaza bagendera ku ngingo za kukindiho, kubana neza, kwirinda amakimbirane, ndetse no gufasha abantu bakoresheje imbuga nkoranyambaga, babafasha kwibyaramo ibisubizo by'ibibazo bafite mu buzima bwabo bwa buri munsi, nabo bahumuriza abandi.
Kumbwira ko ufite amahoro menshi ukayaha n'abandi, ubu nkubwiye nti nanjye mpakura ayo mahoro yawe wampaho?
Nago cyane cy'ambere no kumenya kuri wo kuri wo imana igufitiye umugambi urenze ubukeka icyakabiri no kugufasha kwishakamo ibyishimo duhereye ku byishoboye no kubyukunda icyagatatu tukakwereka inzira zo kugira ngo ugere ku byo wifuza kugeraho nangingenira nabibazo ufite mu myumvire yuko udashobora kubigeraho
Marie Claudine mukama bano wakoze cyane kubgaka kanyuhaye ijwi rya Amerika
murakoze namwe muvandimwe Genesis ubiteka ba umugisha
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abadepite bo ku rwego rw'igihugu bahagarariye intara zo mu burasirazuba barasaba Perezida Félix Antoine Tshisekedi gukuraho ubutegetsi bwa gisirikare no gusubizaho ubwa gisivile inkwirambuye je mishukrani bakomera
Izi ntumwa za rubanda zatanze icyo cyifuzo mu gihe cyo gusoza inama idasanzwe y'inteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu yabereye Kinshasa umurwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyi nteko ishinga amategeko yari imaze kwanzura ku buyobozi bwa gisirikare bukomeza ku nshuro ya 37 mu ntara zo mu burasirazuba ubuze cyugarijwe n'umutekano muke ubwo abadepite bagize inteko ishinga amategeko baturage itegeko ryo gukomeza ku buyobozi bwa gisirikare abadepite bo mu ntara Kivu ya ruguru Kivu y'epfo na Ituri birinze kwerekana uruhande baherereyemo nyuma umubare munini wabo wemeza ko abasirikare bagomba gukurwa ku buyobozi bw'izo ntara aba badepite baranenga cyane gukomeza ku buyobozi bwa gisirikare babushinja ko bwananiwe akazi kabwo kuva bwatangira kuyobora Kivu ya ruguru na Ituri Uyu ni député Willy Mishiki watowe n'abaturage ba territoire ya Walikale.
L'état de siège a démontré ses limites.
Ubuyobozi bwa gisirikare bwerekanye neza aho buhagaze bweretse abaturage bacu natwe ubwacu ko budashobora na rimwe kugarura amahoro n'umutekano muri Kivu ya ruguru Ituri ndetse n'ahandi kwebwe ntabwo twatowe n'abaturage ngo tuze kwicara hangaha ahubwo ibyo abaturage badutumye nibyo dukora ubu ngubu icyo tuvuga nuko ubuyobozi bwa gisirikare bwavaho nimba umukuru w'igihugu n'abandi badashaka kutwumva tuzahitamo kuva hano muri Kinshasa dusubiri wacu kwirwanaho
aba badepite barashinja kandi ubuyobozi bwa Kinshasa gufata ikibazo cyo mu burasirazuba bw'igihugu nkawo kidahari mu gihe abaturage bakomeje gupfa abandi bahunga Justin Bidakwira umudepite ukomoka mu ntara Kivu y'epfo yumvikanisha ko ibi bitagakwiye kugera aho bigeze
Icyo dushaka kubabwira nuko udashobora kuvura umurwayi utaramubaza haribwa uburwayi turwaye nuko umutekano muke ukomeje kugaragara mu bice byacu impamvu tudashaka ubuyobozi bwa gisirikare ni nyinshi kandi impamvu nyamukuru ni umutekano muke ubu ngubu ufashe iyi mikoro yawe ukajya mu mujyi wa Goma Ituri n'ahandi za Walikale ukabaza abaturage nimba bashaka ko ubuyobozi bwa gisirikare bukomeza ijana ku ijana bose bazakubwira ko batabushaka
abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bo baranenga bikomeye cyane n'abadepite bo mu burasirazuba kuri bo ibivugwa n'izi ntumwa za rubanda n'inkinamico Maître Wilson Twitegure wo mu ishyaka Ensemble pour la République aragira ati
tubona ibi by'abadepite bacu bakora ari inkinamucyo bibutse kwiyororosa bwakeye bagombaga kubikora mbere babonye yuko wenda inyungu bari bafitemo zishize none bari gupressa gouvernement ngikureho état de siège bayisizeho kubera iki saba député bashiraho état de siège namwe mbibona yuko ari distraction yo bashira mu baturage
abaturage bo mu burasirazuba bwa Congo nabo ntibahuza imvugo ku kibazo cy'ubuyobozi bwa gisirikare bwashyizweho na président Tshisekedi kuri bwana Kirimari Kamali umuturage wo mu territoire ya Rucuru abasirikare bana niwe kuyobora iyi ntara
tukaba twasaba natwe nk'abaturage bo muri Rucuro ko guverinema yashiraho ukuboko kugira ngo état de siège iveho kuva yajaho na mahoro twari twabona nta haki dusaba ko leta y'igihugu yareba ikikora nyine tukabona igisubizo kuri icyo kibazo
kugeza ubu ubuyobozi bw'abasirikare bumaze imyaka itatu mu ntara ya Kivu ya ruguru na Ituri abaturage n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu muri Kivu ya ruguru bumvikanye inshuro nyinshi bavuga ko ntacyo bwabagejejeho Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika Igoma
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Amahoro imana abe kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za radio Ijwi rya Amerika. Uyu rero ni umwanya w'ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurirwa kandi mukanigizwa n'umuryango ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Njye muri kumva kuri mikro rero ndi Karemera Patrick Ikaze. Kwiterambere ryenda riza ni nako aboneka abantu benshi basabiriza ku mihanda, ku marembo y'amasoko n'insengero ndetse n'abagenzi batega imodoka bahurira muri gare basaba abayishi n'abagenzi ubufasha cyangwa se ibyo benshi bakunze kwita gusabiriza. Ahantu hatandukanye mu mujyi wa Kigali no mu yindi mijyi mu ntara hakunze kugaragara abantu basabiriza mu mihanda, ahanini baba biganjemo abagore n'abana. Aho usanga rimwe na rimwe basaba abagenzi bari muri za gare cyangwa ku marembo y'isoko basaba amafaranga ndetse n'ibindi. Abandi nk'abagore usanga baheka abana bakajya mu nzira zinyuramo abantu benshi kuva mu masaha ya mu gitondo kugeza nimugoroba bagenda basabiriza bitwaje ko bafite ubumuga cyangwa se ibindi bibazo bitandukanye. Mu by'ukuri iyo witegereje neza harabusanga kuko basaba ku nzira bababaye koko. Nk'urugero twavuga nk'abafite ubumuga bwo kutabona cyangwa ubumuga bw'ingingo nta maboko cyangwa amaguru bafite ku buryo bagenda bacungwa mu tugare n'abana babo. Nubwo gufasha kandi no gutanga ari ubushake cyangwa umutima ukunze ubikora, hari bamwe mu basabiriza usanga barangwa n'imyitwarire idahwitse yo kutanyurwa n'ibyo bahawe cyangwa se mu gihe badahawe usanga buka inabi abatabahaye bakababwira amagambo abasesereza. Yewe kandi hari n'abo usanga basaba basa n'abahata umuntu kugira ngo abafashe. Abantu bamwe na bamwe usanga batakira neza uyu muco bakinubira uburyo abasabiriza batanyurwa n'ubufasha bahawe. Hari n'abashimangira ko burya ngo kubaha ari byo bibatiza umurindi urundi ruhande, ariko ugasanga hari n'abandi bavuga ko kubima ari ukugirira nabi umuntu ubabaye. Nshuti rero bakunze b'ikiganiro ejo, munyemerere nakire mugenzi wacu Ishimwe Honore atugezeho inkuru irambuye kuri ingingo, twumve n'icyo amategeko avuga ku muco wo gusabiriza.
Kiganiro cyo turi mu kigo gitegerwamo imodoka mpuzamahanga kizwi nka gare ya Nyabugogo. Abantu n'urujya n'uruza, iki kigo kikaba kinyuramo byibuze ku munsi umwe abantu babarirwa mu 600. Turi kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti hari bamwe mu basabiriza batanyurwa n'ibyo bahabwa cyangwa se utabahaye bakamwuka inabi bakoresheje amagambo akarishye arimo ibitutsi, kubatega iminsi ndetse n'ibindi. Bamwe mu bagenzi bagiye kutubwira uko bafata iyi myitwarire, kuko bavuga ko hari igihe umuntu asaba kuko ababaye, ariko nanone hakaba n'abasabana uruhato.
Hari n'usaba utamuha agahita gutuka, hakaba n'uwuhaye uwo nawe ntanyurwe akavuga avuga ati se kumpaye make. Urebye rero ntabwo rwose ari byiza, gusa hari usaba ubona ko afite impamvu rwose afite ikibazo ukaba wamuha. Ariko ikibazo nuko abantu bose basigaye babira bigize nk'umwuga ugasanga n'udafite ikibazo arasaba, ntabwo ari byiza rero rwose.
None se muvandi ufite ikibazo ubasha kumumenya ukamubwirwa n'iki?
Urabona nk'umuntu w'impumyi ushobora kumureba nk'impumyi atambaye rinete ukabona ko ari impumyi pe, ukaba uwo nguwo wa muntu. Iyo unamuhaye ntago yagutuka, ariko hari ushobora kwihinisha akaboko akicazwa ku muhanda akiterurishwa abana. Urumva uwo nguwo uwo niwe ari muri ba bantu ushobora guha akaba yagutuka ngo umuhaye make agasigara cyangwa navuga nabi.
None se kuri wowe ugusabye wese uhita umuha?
Oya, ntabwo abantu bose ntabwo ari guhera ku ngubahe, urabanza nawe ukareba. Kandi unafite ubushobozi uha wa wundi ubona afite ikibazo koko kukigaragara, nabwo utayafite wa wundi ufite ikibazo uhora nyine ukagenda kuko ntago ubuyafite. Kuko hari n'abantu bacuruza bafite ikibazo cy'ubumuga akaba ari impumyi, ariko akabasha gukora ku mafaranga akaba yicaye aho ngaho n'agakarito acuruza utuntu kandi akabikora. Rero n'abareba baciye ku muhanda babasha kuba bafonda agakora ubucuruzi bugufiya cyacika.
None se uretse abangaba tubona mu mihanda, hari abaza mu ngo cyangwa ahandi haburira abantu benshi?
Baraza nabo baraza, ariko hariho igihe nk'uko yari yanakomanze ariho igihe utanamukingurira ukamwihorera. Ariko bariya bo bamaze kubona akajagari kuko bariya babamo n'abajura, ushobora kumukingurira agahita ajya kwiba.
Ese mubona iyi myitwarire ikwiye?
Ibijyanye no gusaba ni uko abantu bananiwe gukora inshingano bafite, iyo baba bazikora ntibakayibonye abasabiriza. Uko ibyo ari byo byose aho ngaho basabiriza hari aho baba bapfuye. kuba rero badashobora kuba bakwitwa kuri izo nshingano bazikoze zatuma nyine uburyo gusabiriza bugomba kugenza gute kubaho. Ariko iyo ikintu gikomeje kureberwa abantu bagera bakumva nta kintu gitwaye bikaba umuco. Uyu munsi wa none rero simpamya yuko hari kuba ndi buze gusaba kanyuma biraza gukora ko iyo ngeso ndi bugenze gute ndi bwikora nunyima ndajya ahandi.
Kuki se wumva ko utafasha mu gihe Imana uwo munsi yagushoboje?
Niyo mpamvu uyu munsi utakimenya n'ukeneye ubufasha cyangwa utagenje gute papa. Kandi ikindi buriya ntabwo bikwiriye yuko umuntu wundi akwiye kuza gusaba, hari akwiye ko abantu bakwiye kugira umutima ukumva ko hari abababaye ahubwo babegere bagenze gute abafashe.
Mubyeyi ugise uti hari abatagenzwa na kamwe hashobora kuza aje gusabiriza ariko hari n'ibindi bimugenza
abafite gahunda yindi yahiye utazi basubika nyine utazi nawe bya kuko byagenze njye gutanga ubuko njye gutanga umwenda umwenda wambaye bas umugore wambaye imyenda yabya adakusaye abantu bise njye arambwira ati genda yitwiko wamenye se abantu bazi kuko hari abantu bafite ibyo bazira kandi
oya buretse nawe kuducika ngwino tuganire unganira abagenzi bawe mu bitekerezo bari gutanga kukureba kuri imwe mu myifatire y'abasabiriza aho bamwe bagaragaza ko bisigaye byarahinduye isura aragusaba utagira icyo umuha akaba yagutuka cyangwa se akakubwira amagambo ashaririye wowe ubona gute
hari usabiriza cy'uko biri ngombwa akeneye kumva ariko harimo abasabiriza ingeso oya ukimurana no mu jisho burya biba byiza iyo umuntu muvugana munareba kumenya ukuri kumurema ariko nk'umuntu uza akagusaba ejo n'ejo uyu munsi ejo akongera kugaruka gutyo kubona ko ari ibintu by'ingeso ariko mu by'ukuri nayo hariho umuntu ureba ukabona ko akwiye uko gufasha
nishimwe honoreye ni kiganiro ejo ikiganiro mugezwaho kubw'umuryango ejo yufeko kikaba gitambuka ku ijwi rya Amerika byaba byarakubayeho umuntu akagusaba ukabura icyo umuha hanyuma akaba yakuka inabi
mpuye n'umuntu ansabye mubwiye ko ntacyo mfite arambwira ngo ni hapfe nk'undi muntu yabashije kuvuga ibyo ntabwo bikwiye sinzi ikintu turimo kubitera niba ari uburere buke niba ari ugusaba bahinduye umwuga ntabwo naba nzi impamvu hari umuntu usaba ubona adakwiriye guhabwa umuntu ni muzima afite imbaraga ni umusore usibye n'umusore ni inkumi ni wa muntu uri fiti noneho ubundi guha umuntu uko ugenda umuha filomezire umuntu ageraho akabigira nk'umwuga akumva ko azajya arya adakoze ahubwo azajya arya ari uko asabye ubwo twari dukwiye kujya tureba n'abo duha niba icyo kintu wagikeneye n'ubundi no gusaba ni ingeso mbi mubwiye ko ntaryo mfite kandi koko ntaryo nari mfite ntabwo ubuze najya kwikopesha kugira ngo umpumure
turi muri gare ya Nyabugogo ni gare ihurirwamo n'abantu batandukanye dukomeje kugenda tuganira ku nsanganyamatsiko igaruka ku myitwarire ya bamwe mu basabiriza aho bashobora kutanyurwa n'ibyo ubahaye cyangwa se wa utagira icyo ubaha cyangwa se wabima kubwo impamvu runaka bakaba bagutuka cyangwa se bakakubwira nabi nibyo bamwe bakomeje kugenda badusangiza
aha uwo rero niwe wa wundi waragize ingeso udasaba mu by'ukuri apfuye bwa ufasha aba ari gusaba
murasaba iki kugira ngo habe hagire igikorwa
bikwiye ko umuntu azajya areba wagiye guhanitse wagiye guha ameze ati wagiye guha serakwiriye ese umuntu nanone hari igihe umuntu akwaka ubona kwiriye ariko we nta bushobozi ufite ukumva usigaranye ipfunwe ukumva usigaranye agahinda kuba ntacyo ufite cyo kumuha ariko hari n'undi usaba ukabona yarabigize umwuga ari nk'uko umuntu afata agataro akajya kuzunguza ari nk'uko umuntu abyuka mu gitondo ajya ku biro nk'uko nawe w'umunyamakuru ubyuka uti isaha n'inshike reka njye mu kazi nawe akumva ko ariko ka kazi
kakomeye n'umuntu kutura abona umuntu atarwaye gatura kamwihorera kumenya bitewe n'ikintu kari biri kumwe yabuze ikintu yakora ntabwo akiri n'ubundi ni ngombwa ko ari akagutuka ku makumyabiri kane ku bushake kuko umuntu byagusabe agutuke kubera nta n'ikintu kigaragara ufite wanamuha nawe ubwawe ntiwihagije none yagusaba wa mwirima we na nitewe kuna kintu fite akaba yaragutuka tukubwira na kintu none bita bibakantu bakaze tugasanga arakubabaje cyane ibyo bintu numva leta leta yabikurikirana rwose abo bantu kisha na kisha bari abantu nk'abana batuye ko bakabasubiza bo mu mashuri kujya baca ibintu byo gusubiriza gukenya
ubusanzwe mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda mu ngingo ya 285 yavugaga ko gusaba bihanishwa igifungo cy'iminsi 8 kugeza mu mezi 3 igihano kigashobora kwiyongera kugeza ku myaka 5 bitewe n'impamvu komeza cyaha kuri ubu hari abasanga kuba itegeko rihana umuntu usabiriza ryarakuwe mu bigize icyaha nabyo byatije umurindi abasabiriza kuko babikora nta tegeko bikanga ko ribahana nge ndishimyonore iki ni ikiganiro ejo
nguko rero dushimiye cyane abagenzi bategera imodoka muri gare mpuzamahanga ya Nyabugogo baganiriye mugenzi wacu Ishimwe Honore ese mubona hakorwa iki kugira ngo umuco gusabiriza ucike mutwanikire rero munyuze kuri nimero yacu ariyo 0787581411 cyangwa se 0782082332 ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook Instagram ndetse no ku rubuga rwa X hose nukwandika ejo Youth Echo mu ijambo rimwe ubundi dusangize igitekerezo cyawe turaza kucyakira mugiye kandi muri kohereza ibitekerezo byanyu reka twumve agace ka 34 k'ikinamico tambagira utekanye
duherukana tingisa yivumbura avuga ko iby'ubumwe bw'abanyagatako n'abanyamuhira atabikozwa kuko yakuze bamwigisha ko umwanzi ari umwanzi ndetse agenda higira Patrick na Zahabu ni rere na wabwira Alfred kinda na virus itera sida yamuteye bigiye kuba intangiriro y'ibibazo bye bimeze bitubu nimukurikira umukino
Uiteka mana nyizwe uiteka hibar habwe cyubahiro habwe shimwe mana ariko mana ishobora byose esima ubazaba umusirikare azaba umupolisi se azaba umwubatsi se azaba iki koko mana we shimbirwa Yesu ratwakuzwa abantu bamwize umva ndikwibaza ku mwana wacu ibintu bidashira
azarongora umuzungu semaye azibesha rongora umunyamuhiritsi
oya ariko ntabwo yabikora
burya abana b'abahunga kenshi intero base bateye nabo niyo batera umva nzabanza mutangira kivuka buri munsi nzajya muha amasomo y'ububi bw'abanyamuhire azakura yaracengewe neza neza
ariko zizo nzagukomeza kunywa ubundi n'iziki turaje kwa muganga unuka inzoga
Ahangarika nekiraho da.
Erekiraho nyine.
Nahembaga nkakabya kanishakiraga gasamusa.
Nange ndi shaka mani somere.
Usome gake mukapa ko uramenye ni wongere gusinda tagwa nkuko zo wabirindutse wasinze.
Si wese wanyemeje uburyo tugomba kunywa iza yose tukishimira gahungu kacu. Kusuruva ariko sana kozera.
Ega byari bikwiki waso. Ariko uziko ndarimaze imyaka irenga 20 nifuza gahungu wa.
Tagohaye.
Ubwo se kukatateye tugeri none nabwo kamenya ko mari. We. Mwema gamuka.
Doro kuno gahamagara unjomba gorino chikunda we. Ariko se wa mugani koka dateye tugiye.
Mfasha pitons. Ubuso horoseka. Uhorugenda se.
Sheri. Nido tahano neho. Urekiriya hene kibaga. Dore giye twahereye dushaka kwibaga ngo tuyicuruze bigapfa. Buriya ni Imana yashatse ko tuyibikira ibyishimo byacu.
Umva cyatugende. Yatugende tujye kwa muganga tuze kare tubone uko tuyotse. Ana Maria aramwaye.
Aramwaye umve ngo aramwaye.
Ubuse ntigira inama yo kumwarika. Sinari kuzapfa nsize ubuse.
Umva ye. Nsize ubuse se nta mukobwa ufite.
Mukobwa samasiki.
Umva re. Se twari kumwe j'abanyagatako bavuga ko umukobwa wawe yabonye akazira cyangwa wibagiwe ko bari abagore babivugaga babana na Christina muri cooperative
ibyo birabareba yewe tugende munda yawe hetse micubarusha
gutwita
umuhungu umva mubwire niwibagirwe kubwira muganga ngo kurebera igitsina cy'umwana nuko tubizi neza ko hari agahungu ariko na muganga agomba gushyira hanze tuzabyina neza tuzangurufe tuzapamba cyane tanana turirinde mu ngeri zose
Patri, narakubwiye ngo ujye ubyuka ujye ku ishuri wishyiremo ko nakiba muri iyi nzu. Sinjira ku rugi nonanga.
Tugiye
Patrick ntagagambiriye kugutesha umutwe nuko bikekanire. Patrick,
karame.
None wakwigira ku ishuri bisigaye ukabindekera.
Giva urugo mu gushyikirije ndakwizeye bisa.
Urageye bisa. Sokira mu nzu nonanga, nisukunumye. Narufite ukunumye ngo umukiranyije none wako ari byo ashaka.
Ye. Utikinire. Icara hano tuganire. Oya humura. Humura ntabwo ari papa kunune. Papa se kubiza ibyo bintu yabinuma uzu kuna ping. Ngahicara tuze tuganire.
Ante kwizera se niko ubuko kwese nkete kubikorwa bigayitse kora muri company. Wageze kuki? Eh? Sinakweretse ibintu byose. Ntaguha numubare wibanga wa machine ye. Ukabona ibintu byose bya Muhammad niwicecekeye bisa wayishiriye so nyine ariko nzamutangara benshi ndakubwiye ngo nzamutanga nashaka azagica n'ubundi naho nzamucikira ndavuze ngo mpfira mu nzu nonanga
nire nire ntabwo mpava sinigeze mpagarika nkete nakoraga kuri papa ndetse binageze ku musozo ikibura ni kimwe nari ngitegereje none ngize amahirwe amwiyomoyeho nari nkeneye umutanga buhamye ufatika narabigusabye urananira ngo ntushaka gutakaza akazi ariko ubwo wiyemeje kumutanga fasha dutabara abasigaye yaba mu bakoresha ndetse no mu bandi yari kuzakoresha sibyo
bisa
ihangane
nishe mu bigeze kure uhamya niteguye kubutanga
gaho basi ihangane
bisa papa wawe n'umugome yaneye inda arayihakana yanyanduje virusi itera sida yanyice ejo hazaza shabisa kandi ikirenze ibyo ari kumbeshya ngo njyane kwa muganga bayikuremo kandi nzi neza ko ashaka kubantera urw'ingusho kugira ngo nazavuge ibibera muri kampani ye byose
nire uravugisha ukuri n'umungu wangu ihangane nire ikintu nshaka kugusaba ni kimwe ihanagura amarira w'uyu manganyi Patrick ahinguka umusekera
sinshaka kwereka Patrick atagira icyo ambaza kandi nashaka kubimubwira shabisa
nire ntuzakora ikosa ryo kubimuhisha banza umere neza hanyuma ushake imbaraga uzabimubwira
ntabwo byoroshye
niwe mu bana agomba kumenya amakuru yawe yose kugira ngo amenye uko agufasha ikindi ushake Dorcas umuganiriza yee kuko kubiganira ni kurushaho kugira umutima ukomeye
baba we Dorcas sinabonaho muhera bisa mbabarira rwose n'uburyo namuhuje bose ngo amuhe akazi nkanga kumubwira ibimutegereje sinshobora we ariko ibazi yaba yaratanze ruswa twese twatanze ntituba tugiye gusimburana gufata imiti gahonge ubukana
humuranire Dorcas ni umwana mwiza kandi yari inshuti yawe ntabwo yakuryaryaga mu bibazo yahuye nabyo aza gushaka akazi ntigeza kumbwiramo nk'ikibazo
basi se bisa umunsi nzajya kubimubwira uzamerekeza umbe hafi
Pamatata mwiriwe
wiriwe nawe Christina we komeza mu gikari ndi kugaburira inkoko ye
koko Nuzi gaburira mbese?
None.
Ngo zabarabigukorera. Bisa kutabona ubasha kumenyiza wahaye n'izo utahaye.
Ariko Christina rwose ntukansetse. Uretse ni nkoko se wibagiye ko nakazu kaza ari nge na zahabu twakwiyubakira. Ubuse urabona uburyo kubase zahabu w'umwana ungana n'uko cyari kukishoboza. Niko iyi.
Suko se wa mugane. Yewe. Nari musaha rero muze nkubase cyatumye taza muri cooperative. Twaye tugisohokana uvuga ko ntaguciye iryera. Ndavuga nti ntibisanzwe reka nze nkurebe
wa muntu wese kugera ngo ibyiza bibura kidobya
byagenze biteze
uribuka ko nari nakubajije ibyisambu ya zahabu yasigiwe na mwene mama Esther ukanshakira makuru yose kwizunguruka turema mu kize rero natumije mukuru wanje nkuru nziza ngo mbanze mbimuganirize ngazi impamvu yashyize ku isoko isambu ya mushiki wa Esther
Inshuti mudu teza matwi mu masegonda make turaba tugize ku isaha ya saa 12 umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo mwakoze kubana natwe kuri mikoro mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.